la mohemaza yereho yefito bugingo vogeneza yangirie o sinza checheka kuvuga ineza yongwa mewange yeso yangirie o za mohemaza nyiriho yefite ubugingo vogeneza yangirie
Oh,